I'm sorry, umuhodani na kupigia, najua na kosea. Na salamu zisha kufikia, mwenzako nimezidiwa, basi kuja kunitipia mama. Kama mateso ashapita kiwango, usharibu yangu mipango. Kama mateso ashapita kiwango, usharibu. Nimekuandika kwa nyimbo, kwa yangu kalamu, labla utanisikia. Ukatuliza wako moyo, katokwa na joy, mimu kanirudia. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you my baby. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you my baby. Kama mapenzi safari, wanini midali, wangu ka ukatili. Cheki yangu hali, sina fadhali, na yote unayajua. Eti nende kwa mkanga, nikupige chali, takuwa najisumbua. Nasi wozi fosi shari, ila nakupenda taki ilo nalijua. Nimekuandika kwa nyimbo, kwa yangu kalamu, labla utanisikia. Ukatuliza wako moyo, katokwa na joy, mimu kanirudia. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you my baby. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you my baby.